Polisi eruwele likuwa msajja kwe kutea jiambe kwa mkunaweza kutemila kule duwa kumuchara we galie kusa kubyo kutuga Benjamin report chigambibu antaina chamanyi kumfaya mchara we Helen Nachilia bana dibakaru dano ya galina
Biata nsekura mkagol wede omugenzi bwe yakowola omusajja nga mukwano gw'omwami we amulope venga bwe yafunyeyo mukazi omulala omugenzi era yabadde yemulugunya ku mukyalo oyo kubanga amuvuma avuma mu mbeera y'okumusojja ekiro ekyaddako era omugenzi n'ayombesa nnyo omwami we ku ky'okubaliga Olupot kwe kusenya naye ku mukwano gwe omusajja aje abulirire ku mukazi nti tewali mutawaana wabula ate babadde bali awo basanze waliwo olugoye olweru nga lwoleka nti alinga eyeetuze kwe kutemya kubalirwana nabo abatumiza ku poliisi ew'obulenzi ayogera poliisi mu Benvenura Savana Samtwe n'amasima ategeeza omukutu guno nti ensonga eyeekuusa ku kutuga poliisi emaze okukiwandiika omulambo poliisi egusanze tegulina binuubule era nga gwabadde n'olugoye olwo olwoleka okutuga baagututse mu ggwanika ly'eddwaliro liriwo Regional Hospital okwekebejjebwa okusinziira ku twina amazima omugenzi aludde nga atiisatiisa okukola wakabi lwabba kuganzayo omukazi mulala era tutegezesa nti ebyakava mu alipoota ku kyassa omugenzi kyekuusa ku kutugibwa